Mazinda looking in the yakut, producer Jofu, Engomanakuba, Shaduraka, Arikumulere, Mukazigiziki kano tulwanira maka, abantu baffe, mwefula balwanyi nti amaka gaffe, mukalwanira, kumbe mazima, mukakuba kutaka, toyagala lina sanyu nga gwe tolirina.
Amaziga gangere sanyu lyo kati, abana bange obalese mu maziga. Mulamu wange kitolina kisa, wefute senga makoga malewo. Amaziga gangere sanyu lyo kati, abana bange obalese mu maziga. Mulamu wange kitolina kisa, wefute senga makoga malewo.
Size mu buvizi ze mbulungi bya ddala muganda w'omubezi wange nga kinsuseko. Amaka gange ngo gayingiride nnyo, nemere gye tulya egwa gitusalira. Siri musanyufu olw'okuba sirina ntaasa, ku ludda lwange ndi ku bwannamunigina. Omubezi wansobya ntasasiba naye, anti buli omu aba ku ludda lwe.
Amaziga gange lyessanyu lyo kati, abaana bange obalese mu maziga. Mulamu wange kitolina kisa, wefute senga makoga malewo. Amaziga gange lyessanyu lyo kati, abaana bange obalese mu maziga. Mulamu wange kitolina kisa, wefute senga makoga malewo.
Twaliba mukwano kuva oluberyeberye, omukwano gwaffe gwo gwali gwa ddala. Naye jjukiramu nti gwali gwa mbuto, luvannyuma nekula n'omubezi nefuna. Naye omwagalwa omubuzizza eddembe, nti oyo musiru era takusanira. Kye sisuubira nti waliyo nga twelaba, natuuka n'okuzaala n'omwana nakula. Muganda wo anjagala, lwaki omulemerako? Omujja ku munne gwe mwetegereze, yakukoowa dda. Kuba tokimanyira nakati wakakuwatirwa kuba omusingako. Obonyiganyiga sikwandisa, sigenda kwejjusa kubanga tondabirira. Zeka nkugambe kati amaka gange ogeesonyiwe, oba omwagala nnyo lwaki mmwe temwewasa? Buli w'omulaba lwaki omujja ku mulamu? Omubezi muleke tugobeze etuuke.
Amaziga gange lyessanyu lyo kati, abaana bange obalese mu maziga. Mulamu wange kitolina kisa, senga makoga malewo. Amaziga gange lyessanyu lyo kati, abaana bange obalese mu maziga. Mulamu wange kitolina kisa, wefute senga makoga malewo. Amaziga gange lyessanyu lyo kati, abaana bange obalese mu maziga. Mulamu wange kitolina kisa, wefute senga makoga malewo. Amaziga gange lyessanyu lyo kati, abaana